netale ñaar fukk ak juroom amna jangale katub alquran buñu daan soñu ci demal siyaré ji serigne touba khadalahu allah makhtar lahu babis mu dem siyaré ji ko serigne bi jox ko mbubam laaj ko am mbubam niko kudul yeen jereelumako siwna bima degge netale bi da melni ki da donul won mourid melni itam ko sori ci jangale alquran lay don fimne jaamu yalla yeb jangale alquran mo ci gëna mag lolou moy tax ku ci yag lool danaka ab ci ram yalla rek mo koy xam serigne bi itam mi ngi koy xamani man rek la yalla dogal ma fete len kaw yen ni jangale alquran te koy saxal te koy takko waye kudul man yene ko fete kaw batay ci li dañu xamni mbubbu dana am barke wala a'lam